thing, show me. Bend down for me. Do your thing, show me. Bend down for
abs and beneath.
Do your thing, show me. Bend down for me. Do your thing, show me. Bend down for me.
Shorty, when you look at me like that, lips is like a ukizingata. Unafanya mina vimbaswa, hapo ndipo unaninasa. Iyo speedy yako imechacha, sitamani hata kukwacha. Unafanya mina zimata, nimepatikana rasta. Oh my god, baby, umenimaliza na shindwa kama we ni fundi ama kocha. Ama kocha, no my yo, baby. Marafiki anasema umenifanya kama dondocha. Kama dondocha, akili umeikoroga, siko timamu. Penzi likinoga huwa ni tamu. Hanilo, hanio, ni mengi sikuwaiona kuyafahamu, ila kwa kombona na yafahamu. Hanio, mamio, utamu umepitiliza. Uko siriasi ama unaigiza ma. Usije kukatiza, mwenzako utaniumiza ma. Utamu umepitiliza, uko siriasi ama unaigiza ma. Usije kukatiza, mwenzako utaniumiza ma. Baby, bend down, 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 bend down,
bend down for me.
Baby, bend down, bend down, bend down, bend down, bend down. Bend down, bend down, bend down, bend down,
bend down for me.
Unanipandisha mizuka, purugushani yani mpaka kunakucha. Mara tunapanda, mara tunashuka, mara tunawasha kitu tunafuta. Ma, hani sikufichi, there's something you should know. Huwa nikiza mandichi, na hisi nala nyama mbichi. Mana bile naikuta, bile naitu, kama sharpshooter, bile naitu, bile naikuta, bile naitu, bile naitu, du du. Utamu umepitiliza, uko siriasi ama unaigiza ma. Usije kukatiza, mwenzako utaniumiza ma.
Utamu umepitiliza, uko siriasi ama unaigiza ma. Usije kukatiza, mwenzako utaniumiza ma.
Baby, bend down, down me, bend down, bend down, bend down me, bend down, bend down, bend down me, bend down,
bend down for me.
Baby, bend down me, bend down, bend down, bend down me, bend down, bend down, bend down me, bend down,
bend down for me. Utamu umepitiliza, uko siriasi ama unaigiza ma. Usije kukatiza, mwenzako utaniumiza ma.
Sam's Records.